not, and the show was great. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa ama aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fmiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duur wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 26 bisha May, aniraahda 26 bisha Agoost sanadka 2023. idaacadda saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, idaacaddana duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo marti ay maanta noogu tahay Aamina Muuse Aamina Isir oo ah gabar qurbaha ku dhalatay kuna kortay, misena sameysa barnaamijyo la xiriira dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida.
dadkaygii la kulmaya inaa aad u jeclaan lahaa inaan iska degi lahaa waxyaabo kale baa ka soo baxay oo kolba wiliya ka hadlayay. So inta ugu dambeyndana saxaabtay waxay xoog ugu saareen oo kolba like e dirigelian podcast inaa sameeyo inaa dadka kale la wadaago waxaa soo maray waxaa soo arkay. So isirkana sidaas ay u bilaawday 2020 anaka aduunka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joognaa.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dagaal culus ayaa ka dhacay ama dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo milishiyada Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Cusweyne oo qiyaastii 20 kilomitir u jira degmada Ceel dheer ee gobolka Galgaduud, sida ay VOA u xaqiijiyeen ilo amni oo ku sugan deegaanka. wararka ayaa intaa ku daraya in maleeshiyada Al-Shabaab ay fariisin ay ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaankaasi ay ku weerareen qaraxyo, kadibna labada dhinac isaga hor yimaadeen dagaal fool ka fool ah. ilaha amniga ayaa intaasi ku daray in dagaalkaasi ay qayb ka yihiin duqeymo dhinaca cirka ah, lamana oga khasaaraha ilaa iyo hadda ka dhashay dagaalka. dowladda Soomaaliya weli faahfaahin kama bixinin dagaalkan, iyada oo dhinaca kale dowladda Soomaaliya ay nacayda dowladda Soomaaliya ka kaalmeeya weerarada hawada aysan iyagana weli si rasmi ah u xaqiijinin haddii ay ka qayb galeen howlgalka. howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Galmudug ayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay shalay kula wareegeen degmada Ceelbuur oo in muddo ah gacanta ugu jirtay kooxda Al-Shabaab. kahor Ceelbuur, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay tuulada Dac oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka koonfur bari ka xigta Ceelbuur. maalmihii u dambeeyeyna ciidamada ayaa qabsaday Cusweyne, Wabxo, Warxoolo, Dac iyo tuulan kale oo ku yaala ama ka tirsan maamulka Galmudug. waxaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug uu ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran, kaasoo diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta howlgallada dalka looga ciribtirayo maleeshiyada Al-Shabaab. madaxweynaha Galmudug oo shirkan martigelinaya ayaana magaalada Dhuusamareeb shalay kusoo dhaweeyey madaxda ka qaybgalaysa, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, gudoomiyaha gobolka Banaadir, iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. madaxweynaha Soomaaliya ayaana toddobaadyadii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb, halkaasoo uu ka wado abaabulka dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaana xoogga saaraysa deegaanada Galmudug ay kaga sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, isla markaana inay soo afmeerto wejiga koowaad ee dagaaladaasi, iyadoo markaasina u jeheysan doonta wejiga labaad. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xiliyadan oo kale dhageysan jirteen waxaana inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waxaa maanta studio v o eda nagu soo booqday aamina muuse oo ku magac dheer aamina isirka islamar ahaantaasina gabar daayar oo waddankan maraykanka ku dhalatay kuna barbaartay hase yeeshee xiise gaara u haysa dhaqankii iyo heesihii soomaalida waxa ay leedahay bodcast ama warbixino ay ku daabacdo bogageeda internetka ee ay bulshada ugu soo gudbiso qiimaha iyo sida ay bulshadu ay tahay inay ula socdaan heesaha iyo dhaqankii soomaalida waxaan jeclahay in aan aamina ka wareysto arrimo dhowr ah ugu horeyn aamina kusoo dhawow studio v o a
aad baa u dhowahay
waa tahay aamina bal marka hore waxaad sharxad inaga siisaa sidee buu ku dhashay fikirka ah inaad samayso bodcastigan aad uga hadlayso arrimaha dhaqanka heesaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay soomaalidu asal ahaan ay leedahay
ugu horeyn maan doonayn podcast inaa sameeyo inta horeyse waxaa sameeyey blog ama qoraal internetka ku qoro aa u keydiyo waxaa soo maray inta dalkii tagay inta qurbaha joogay hargeysa waxay igu horeysay inaa tago 2015 kobo waa sii noqnoqonayay anthen londonaa tegay finland baa tegay hintaas oo dhan waxaa aad ku jiray bandhig oo dhaqanka iyo fanka hargeysa book fair somali week festival waxaasoo dhan so waxaa arkay qof kasta qiimo kule dadka soomaalida an soomaalida siday soo dhaweynayeen an sida xooga loo saaray dhaqanka hidiyaha iyo fanka so intaas kadib then markaa maraykanka kusoo laabtay iyo shaqadeedaa bilaabay maraykankaas ka joogay then weli waa ka hadlayay waxaa soo maray waxaa soo arkay aniba waxaa igu kordhay fikirkayga intii ugu horeysay waxaa moodayay wadankii markaa tago inaa dadkaygii la kulmaya inaa aad u jeclaan lahaa inaa iska degi lahaa waxyaabo kale baa kasoo baxay oo kobaa weliya ka hadlayay so inta so ugu dambeyn dana saxaabtay waxay xooga ii saareen oo koba like baraarujin is that like dhiirigeliyeen podcast inaa sameeyo inaa dadka kale la wadaago waxaa soo maray waxaa soo arkay so isirkana sidaas ay u bilaawday 2020 annagoo adduunka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joognaa
waa tahay magaca isirka ayaa ah magac ajiib badan sidee baad ku xulatay marka inaad magacaasi aad barnaamijka ugu magac darto
so ugu horeyn aamina isir baa magacayga like u magac dheerahay an ayeyday hooye baa isiisay magac cuseed markaa la kulmay marka ugu horeyn hargeysaas ku aragnay I was 25 I was 25 jir so qof yar maan ahayn waa markii ugu horeysay ayeyday hooyena arko so markaa fahmay isirka like micnaheeda then waxaa ka fikiray what I realized was that way igu soo dhaweynaysa way aad u farxday inaa dalkayga kusoo noqday dadkayga kusoo noqday maraykan inaa ku dhex lumin so then isirka waa haddaad maraykanka kortid haddaad qurba ku kortid wax kasta ka baa inta dabeyn lagu dara siduu soomaali noqdo ba isirka also waa magac soomaali asal ah so then waxaa doonaya podcastka inuu lagu bilaabo inaa ka hadlo isirkayga marka dalkiyaa tagay waxaa soo arkay amen nolosheeda siduu like inuu kala ballaadhinayo then isirka
waa tahay aamina marka haddii aad dhegeystayaasha la wadaagto waxyaabaha isirka aad ku soo qaadato ama barnaamijkan bodcastiga aad soo bandhigto waxyaabaha aad kusoo qaadato maxaa ka mid haddaad sharaxadina siiso
so waxaa aad xooga u saara dadka soomaalida especially sidaad tirahay sidaas ka hadalnay hooyaday baa wareysaday aabahay baa wareysaday asxaabtay hargeysaa la kulmay baa wareysaday dad bad oo kala duwan oo aana like dalka ku dhalan baa wareysaday sidaa laga hadlo de qof kasta xaq buu leeyahay dhaqankooda sinjigooda iyo dhaqan like inay bartaan but also inay connection la yeelan karaan kalabaad heesaha aad baa u jeclahay heesihii hore xoogaa u saara because heesihii hore waa waxaa namawda like dhaqanka iyo heesaha wax namadayn kara anaka soomaali ahaan meel kasta duniyada joogta waalid qof yar qof dhalinyaro ah heesaha soomaaliga baa wada dhegeysanaa so xoogaa saara heesaha as well
waatay waxa jira dhalinyaro far badan oo adiga oo kala ah ama wadanka ku dhashay ama iyagoo yar wadanka la keenay laakiin hadana jiclaan laha in ay sidoo kale wax ka ogaadaan dhaqankooda heesahooda riwaayadii hore ee Soomaaliya dhalinyaradaas oo kale ma dhacday inaad la hadasho ama aad la kulanto hadii ayba dhacdo inaad la hadasho ma jira waxyaabo aad ku baraarujiso sida aad dhabahaada adigu qaada moodada aad adigu qaada inay qaadan oo kale
ha aad iyo aad I think waxa ugu horeysa dadka way ka baqanayaan you know inay dhex galaan they're like afka ma ku hadlo waxna ma ka garanayo laakiin aniga meesha ka bilaabay hooyo aababa wax way diin jiray and marka cilmi baaris ka sameeyay Soomaaliya dadka waxay soo mareen dan markaas kana waxay la wadaageen you know noloshooda waxay soo mareen saas oo kale so waxa dadka u sheegla ha ka baqan dadkaaga iyo dhaqankaaga xaq baad u leedahay diiga waa wada leenahay sinji you know sinji baa wada leenahay but laakiin dadka iska wax weydii and you know way they could probably make it a little bit difficult into horesa you know maybe yeah in yar but well wax kasta marka wax baranaysid you know like hog yar baad soo mareysa laakiin ku dadaal YouTube wax kasta ka helisa heesii hore there's a YouTube page called Somali Music and Culture and ruwaydi hore oo Soomaali lagu digi jiray even in like baydaba meelahaas baad ka helisa heesii hore dan halkaas baad ka helisa imika TikTok Sudan sarar bala wada digaysta but laakiin there's a lot of stuff available online so if had dad la qabsatid korba iska daawo dan afka iyo luqada waxa soo dhan waad la qabsanaysana
waa tahay dhalinyarada ayaan ku gudbi jiraa su'aalihii la xiriiray wadankan ku dhashay ama ku barbaaray ma ka heshaa falcelin marka ay dhigaystaan barnaamijkaada in ay inta badan barnaamijkaaga luqada ingiriiska ku baxaa mararka qaarkood laakiin luqada soomaaliga waa ku hadashaa dabcan waxaad ugu talagashay in dadku ay fahmaan kuwa soomaali ku hadlaya kuwa ingiriiska ku hadlaya dadka halkan ku dhashay ama sida aan ku sheegay ba halkan ku barbaaray ma ka heshaa falcelin ma ku soo diraan fariimo ay ku leeyihiin sida wax u qaban karnaa sida maxaa sameyn karnaa barnaamijkaagii falcelin noocee ayaad kala kulantaa bulshada halkan ku dhalatay ama ku barbaartay
because badanka you know waxa iga yaabiyay but dadka you know dalka ku dhashay ba aad u jeclay so that podcast gay because they're like oh aad bad really like heesa ya hore your dakan kaad ku xidhan tahay ba kuwa halkan ku koray waxay tahay laami you know and even dadka la hadlo dadka la wareysado waxa kalina you know wili Soomaaliyeen ahay sinjiga iyo diiga waa leenahay laakiin halkan bana waa ku kornay waxay u tahay meel ay labada dhaqmood you know kuwa qurbaha ku koreen iyo ka Soomaaliga meel ay ku heli karaan so also representation waa wax aad u poor qof sida adiga oo kale inaad aragtid so that's also why hoga waxa u saarayna af Ingiriisi ku hadlo because sida adii weydiinaysay dad intii hore dadka markii wax Soomaali maqla hadday halkan ku koray da maybe aad ma waxaysanayaan ma la qabsanayaan because waa wax ka fog oo aan si fiican u fahmin laakiin af Ingiriisiga aad bay fahmeen in sida uu hadlayo waxa soo maray nolosheeda waxa sadan waa you know something that they can also relate to and so a lot of times the what they say that you can waxay doonay dalkeena ay tagaan oo dhaqankeena ay la qabsadaan so waxay u tahay
dhirigelin
no but also like a roadmap
what tahay amina and waxaan sidoo kale weydiinayaa waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada ama dadkii kale ee wadanka joogay ama halkan yimid iyagoo weyn laakiin dhaqanka Soomaaliya yaqaana ay yihiin kuwa aad u xiiseeya maxay ku dhahaan dadkaas ayaga markay arkaan adigoo halkan ku dhashay halkan ku barbaaray haddana dhaqankii sidaas aad uga hadlaysid oo barnaamij oo maalin kasta sameysay toddobaad kasta sameysay ma ku dhahan dadka noocaas oo kale
aad bay iga yaabaan intii adiga hor weydiisay waxay weydiiyeen sideenan halkan ku dhalatay ba wili sidaas you know dhaqankeeda ku xidhan but laakiin I think also for them it's a motivation you know hooyo aabo imka afartan sano ba American joogeen way ka tageen dhaqankaas hore laakiin hooyo markasta markay aragto aniga heesaha dhageysanaya aad bay u farxataa but then also way yaabtaa she's like inaad maraykan aku dhalay sidee Soomaaliya imika iga badisaa but waxa dadka doonaya inaad tuso maaha mid uun inaad kala dooratid dhaqanka halka mise dhaqanka dambe labadaba waa isla wadi kartaa waa muhiim dalkaad degan tahay inaad horumar gaadid sida you know dhaqaal ahaan dalkaas ku xidhan laakiin dadkaad qofkaad tahay sinjigaaga meeshaad ka timaada isarkaagii you know inaanad ilaawin and also mid kala kugu daraya waxa igu yaabka badnaa the most listeners on my podcast dalkay joogan ka waran
Wow.
So even قفك كوفا يعني أو أفسمال وأنا أفسمال وأنا كوفا ليش ده you know يمكن أفرق ريس قوي لا قفسة ده.
ها. مركا دقيسي أشا كده قيست برنامج كان بدو كده بيجوعان ودان كده.
ها.
وما بيجوعان قربا.
ها.
واتاي. قرروا يد مرة عن حفيز وكل جرني. وها عن عادي تستي أو عادي شكت سورة ده فنانين هراء.
ها.
سيدك وصور بشيء أنا ده فنانين تي كلية ما هني عدد كودا كلية عادن دقيسينين. مقال كودا حتى عاد كده كوي هراء.
ها. بيجواحي كحرن تاي هرت أنا قارهان ميوزك عاد باوتش على هاي لكن I think funka was sida dhaqanka Soomaaliga u dhaxgalay so wa ina heesaha wa gar ina you know in al digesoon la chaalay so laakiin shakhsi ahaan dadkii hore sida yihiin waxay soo mareen imka there was astaan waxay soo bandhigtay like muqaal yar oo kooban Cumar Duule laan xaysa laga hadlayo inday taariikh noloshiisa you know Mareykan gaad joogno qof kasta wax wadankan saameyn u leh noloshiisa dhan wala wada garanaya so wa qasab dadkeena Soomaali in asaas oo kale la wada garto wajigooda waxay soo you know taariikh nololadeeda because dadka hore haddii way diisid like dadka waaweyn waalidkeena oo like go it's not a big deal to them we were the garane we slow koran you know what that's the area but anako or daiyara or halkan ku koreena you know they're like celebrity stars so funka ad baa he say but also madonia magacooda you know in la ilaawo so even markasta like I always muqalo doodi hore you know in their prime marka wad ka joogay waxay kamid tahay you know dadkii Soomaaliyadi hore
waxaa kale oo aad ku celcelisay marar badan in heesaha aad xiisayso kuwa xiisaysa ma heesaha hadda kuwii hore kuwii dhexe yaa sa jeceshaa fanaaniinta dhigaysataa
heesihii dadkii hore un baa jeclahay kuwa imika jira waa la qabsaday like so aad dhigaysa karaa laakiin haddaa ka hadlo fanaanid yaa jeclahay like number one is Sara Ahmed
okay.
I did a podcast episode with Sara Ahmed Javed Alan Haristo that's my number one favorite
okay.
maka xiisa dhaco I like Amin Abdullahi Hirsi Lana Hirsa.
Okay.
And then Yurub Gaini though at much Allah. Yeah.
I didn't have that. Uh-huh. Didn't I give them about Shakta Raga?
No. Like Hassan Allen, Marmar Badagas, Ahmed Moga. Lakin, Fananitan Dambe Un Baraga Degasa, like Khalar Keyo, Sharma Boy. Khalid Kamel
Sultan Sera
oh yeah Sultan Sera yeah bin oh Nimaan Hila
Nimaan Hila okay what wadambeyntii maxaad barnaamijkan ku soo gabagabeenay soo aad fursad aad u faa'iideysanaysaa maanta aan ku seenay
I would just say that wahadoni una could demeyo that dhaqanka waad waxa wada leenahay so qof kasta despite how they like present themselves or who they are but qof kasta meel kasta ku koreen ma had dadka ina laga fogaayo or dadka ina like laga xiisa dhacayse oo maadiga halka ku koreen maxa waxaas like I want to say dhaqanka waa waxa wada leenahay so qof kasta qof Soomaali waa qof Soomaali so dhaqanka luqada fanka you know xaq bay u leeyihiin and maha I think wax una laga fikiro in dalka uu ku soo baxay ama ka dadka qurbaha jooga aad bay u xidhinheen you know daqan maybe it's a little bit different we could do it because obviously qurbaha la jooga so waxyaabo kale lagu daray laakiin aniga waxa dadka la wadaagi lahaa which is say the sinchiga like aqimeyno
adiyo maadsan yahay Jamal Ahmed Usman oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaadna ka dhigaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington
bandiga VOA barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku talo gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga VOA
bandhigga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
halka aad wali nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhuhur wanaagsan mar kale, haddana wararkii ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno dhinaca dalka Ingiriiska, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa gaartay guusheedii ugu horreysay ee horyaalka Premier League oo 3 kulan ay ciyaartay. Chelsea ayaa 2 kulan ee ka horreeyay midna laga badiyey, midna barbaro ayay gashay, laakiin xalay ayay guul gaareen iyagoo 3 gool iyo eber uga badiyey kooxda dhawaangalka ku ah horyaalka Premier League ee Luton. Sidoo kale, kooxda Chelsea ayaa guul noocan oo kale ah waxa ugu dambeysay bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Kooxdan ayaana dhibaato xoog leh ay haysatay 2 xilli ciyaareed ee la soo dhaafay, gaar ahaan xilli ciyaareedkii u dambeeyey iyadoo iska bedeleen ilaa iyo 4 tababare, waxaana markaasi ka tagay qaar ka mid ah ciyaartoydooda oo iska iibiyeen. Sidoo kale, Raheem Sterling oo waayadan isagana uu xaalka ku xumaa ayaa xalay Chelsea u ciyaaray mid ka mid ah kulamadiisii ugu fiicnaa. Haddii uusan ahayn kulankii ugu fiicnaa ee kooxda Chelsea u ciyaaro, 2 ka mid ah goolasha ayuu dhaliyey, midka saddexaadna isaga ayaa caawiye ka ahaa, taasoo ka dhigan in habeen fiican uu qaatay. Tababare Mauricio Pochettino-na wuxuu ammaan u soo jeediyey weeraryahankiisa Jackson, oo uu ku tilmaamay ama uu sheegay inuu noqon doono mid ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan horyaalka Premier League. Dhinaca dalka Isbeenna, weli waxaa halkiisii ka sii wata oo calankiisa uu cirka babanayaa ciyaaryahanka da'da yar ee Jude Bellingham, kaas oo kooxda Real Madrid ay ku iibsatay in ka badan 100 milyan. Bellingham oo markii hore la dhaliilayay ama loo arkay in ay dhici karto inuusan ku soo bixin kooxdaasi, isla markaana uu maro wadadii Hazard iyo James Rodriguez iyo sidoo kale Ricardo Kaka ayaa beeniyey. 3 ciyaarood oo uu ciyaaray isaga oo qadka dhexe ka ciyaara ayuuna kooxdiisa 4 gool u dhaliyey habeenkii xalay ahaa. Guul dirqi ah oo ay ka gaareen kooxda Celta Vigo-na waxaa markaasi uu ahaa goolka isaga inuu ka yimid oo gool madaxa iyo daqiiqadihii u dambeeyay ku dhaliyey. Sidaasna Bellingham ayaa 4 gool ku marayay 3 kulan oo horyaalka La Liga, iyadoo durbaba hadda uu u muuqdo ninka kooxdaasi hogaamin doona. Waxay tartan adag isla geli doonaan Fini Junior oo kooxdaasi ahaa xidiga ay ku dhaartaan, kaas oo isagana 3 ciyaarood 1 gool oo kaliya dhaliyey. Tababare Ancelotti ayaana ammaan u soo jeediyey. Dhinaca suuqa kala iibsigana, tababare Jose Mourinho ayaa weli ku daba jira inuu la wareego ciyaaryahan Romelu Lukaku oo ay ku soo wada shaqeeyeen kooxda Manchester United. Mourinho oo hogaamiya kooxda Roma ayaana wuxuu doonayaa inuu sanadkan dib u habeyn isku sameeyo kadib markii sanadkii la soo dhaafay looga guuleystay koobka Europe League. Kooxaha PSG, kooxda PSG ayaa sidoo kale xidigan doonaysa, waxaana Mourinho uu doonayaa in xidigan uu qaab ama ah kula wareego sidii Abraham oo kale oo kooxda Chelsea oo hore ugala wareegay. Lukaku ayaa isaga naftigiisa ay aan haysanin koox uu ku biiro. Sidoo kalena waxaa lagu gacanhaatinayaa dalka Sacuudiga. Weeraryahanka ugu goolasha badan xulka Biljamka ayaa 3 sano ee la soo dhaafay xaalad adag ku jiray. Ugu dambeyntiina, waxaa markaasi lasoo warramayaa in kooxda Manchester United aysan weli dalab rasmi ah u gudbinin Sofiane Amrabat oo u dhashay dalka Morocco. Xidiga reer Morocco oo wacdare ka dhigay koobka adduunka ayaa ilaa iyo hadda aan si rasmi ah ula falgelin ama ula gelin tababarka kooxdiisa Fiorentina, iyadoo la sheegayo inuu rabo kooxda Manchester United. Warar soo baxay ayaana waxay sheegayaan in kooxdan ay ilaa iyo hadda gudbinin dalab rasmi ah. Manchester ayaana lagu dhaliilayay qadkeeda dhexe inaysan bandhig fiican sameynin 2 kulan ee ugu horreysay horyaalka Premier League. Inkastoo ay badiyaan kulankii kooxda Wolves, haddana kooxda reer England ayaa laga adkaaday kulankii ay ka hortageen kooxda Tottenham, waxaana markaasi bandhigooda uu aad u liitay xidigaha qadka dhexe ee kooxda United sida Mason Mount iyo waliba Bruno Fernandes. Maantana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaari doonaa. Kooxda Arsenal ayaana waxay marti gelinaysaa kooxda Fulham, Bournemouth iyo Tottenham ayaa wada ciyaari doona, Brentford iyo Crystal Palace-na way is arki doonaan kooxda Everton waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester United halka Brighton iyo West Hamna ay wada ciyaari doonaan dhinaca horyaalka La Liga kooxda Cadiz iyo Almeria ayaa wada ciyaari doona Granada iyo Mallorca way isku aadan yihiin halka Sevilla ay la ciyaari doonto kooxda Verona horyaalka Serie A gana kooxda Fiorentina ayaa ku aadan aan raahday kooxda Atlanta ayaa waxay ku aadan tahay Frosione kooxda la dhahayo sidoo kalena Monza iyo Empoli ayaa isku aadan AC Milan oo kulankeedii horeeyay soo badisana Torino ayaa la ciyaari doonta halka kooxda Roma ay is arki doonaan kooxda kale ee Verona dhigistiyaal warkeenii ciyaaraha waa nageynta haddana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha kasi awala adana ya u dambeeyay idaacadeenii duhurnimo waxaana idin la socodsiinayaa aniga samakaab ah tan idaacadeena galabnimo waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabadgelyo
Barbara